byukuri byari ibirori bikomeye, urabona ko byatangiwe no kwizihiza mu gihugu cyose mu minsi itandukanye. Ni ibirori navuga ko byari bimaze nk'icyumweru cyose, ariko byaraye bishojwe haba ibirori bikomeye cyane ku ngoro y'umukuru w'igihugu hano mu mujyi wa Entebbe, aho Perezida Museveni nawe yaje nk'umushyitsi w'imena kubyitabira. Ibirori byari byitabiriwe cyane n'abantu benshi, cyane cyane inshuti za Generali Muhoozi zabiganye mu mashuri za hano mu gihugu, abasirikare ndetse n'abandi bo hanze y'igihugu. Hamwe mu birori hari hari abantu batonze ku murongo bafite amabendera y'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, Muhoozi agenda abamanikira ukuboko. Ariko byagaragaraga ko nubwo byari ibirori byo kwizihiza amavuko ya Muhoozi, byongeye kugaragara cyane nk'ibirori bibiri nk'umuhango wa politiki, kuko abantu benshi babyitabagamo bari bambaye imyenda y'umuhondo y'ibara ry'ishaka riri ku butegetsi rya NRM, kandi n'abantu benshi babyitabyemo ni abantu b'ishaka riri ku butegetsi rya NRM ryose wa Muhoozi akuriye, hamwe n'abategetsi bakomeye bo muri leta.
Kuba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ibyo birori, General Muhoozi Ken Rugaba yabyakiriye ate?
Generali Muhoozi yabyakiriye neza cyane. Nakwibutsa ko anari waruherutse kujya mu Rwanda nyine muri ibi bikorwa byo kugerageza gusubiranya umubano wa Uganda n'u Rwanda. Yari anamaze n'igihe yandika ku rubuga rwa Twitter ko Perezida Kagame asigaye yita se wabo, ko agiye kuza kubyitabamo. Rero no kuza kwe byamuhesheje ishema cyane, kuko niwe wari mu bantu bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege, amuramutsa mu ndamutso ya gisirikare no kumugeza ngore mukuru w'igihugu. Hanyuma General Muhoozi ntibagiye kuvuga ku mubano wa Uganda n'u Rwanda ukundi byari bimeze n'uko bimeze ubu ngubu, uko niko yavuze.
As a country again,
nk'igihugu twanyuze mu bihe by'umubano mubi na kimwe mu bihugu duturanye cy'abavandimwe, igihugu cy'u Rwanda. Nibuke ko umupaka wafunzwe imyaka itatu, kandi abantu ku mipaka barahababarira kuko nta bucuruzi bwakugwaga, nta mafaranga bari bafite. Ariko ku birenze ibyo, abantu barababara kuko batabashaga gusura imiryango yabo n'inshuti hakurya y'umupaka. Cyari ikibazo gikomeye, ariko turashimira Imana, Imana yakemuye icyo kibazo. Umubano wacu ni mwiza kandi ugiye kurushaho kuba mwiza, ndabyizeye cyane. General Muhoozi Ken Rugaba avuga ko umubano w'u Rwanda na Uganda ugenda urushaho kuba mwiza. Ignatius Bahizi wavugaga mu kanya yuko Perezida Museveni nawe yari ari muri ibyo birori, ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Abo bakuru b'ibihugu bombi baganiriye se, wabonaga bubarebana gute?
Nibyo koko Yoweri Museveni n'umufasha wa Janet Museveni bari bahagaraye hanze y'ingoro bategereje ka Perezida Kagame aje kuza, bararamukanya baramwinjiza, nuko baja bicara mu cyumba cyari kibarimo bonyine, Perezida Museveni, umufasha we na Perezida Kagame n'undi muntu bari bari kuba ari abantu bakeya cyane. Hanyuma ibiro bya Perezida wa Uganda biza gusohora icyegeranyo yerekana ibyo abaperezida bombi baganiriyeho, ko baganiriye cyane cyane ku mutekano w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Museveni abwira mugenzi we Paul Kagame ukuntu ibiganiro bigeze hagati ya leta ya Congo n'inyeshamba za M23 byarimo kubera i Nairobi. Anamubwira ko we na mugenzi we bemeranya ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere, cyane cyane muri Congo, ko kigomba guhagurukirwa byivuye inyuma n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Hanyuma Perezida Museveni anabwira Kagame ko yabwiye mugenzi wabo wo muri Kenya, Uhuru Kenyatta, ko ikibazo cya Congo kitagahugurukiwe vuba n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango, ko Congo ishobora kuba nka Sudani igacikamo ibice cyangwa ikabamo intambara z'ubudacya. Hanyuma rero niho Perezida Paul Kagame nawe yavuze ko leta ya Congo igomba guhagurukira ibiganiro, ari ntawe ushyize inyuma amashaka yose n'abantu bose babifitemo uruhare kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gikemurwe muri kariya karere, kandi ko ikibazo cya Congo kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Ubwo rero ibyo nibyo bike abategetsi twamenye bashoboye kuganiraho. Niba hari ibindi bagezeho tutaramenya, turaza kubitangaza mu makuru akurikira.
Hari hashize imyaka irenga ine abagande batagenda uko bashaka bajya mu Rwanda n'abanyarwanda bataza muri Uganda uko bashaka kwera umupaka warufunze kuba Perezida Kagame yaje kubasura yaje kwizihiza isabukuru ya General Muhoozi Kainerugaba bakagera muri icyo gihugu abagande babyakiriye gute ibinyamakuru aho ngaho I Kampala byabyutse byandika ikikuru urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
Urebe hamwe benshi nitangaza makuru no kumbuga nkoranyambaga bose bishimiye uruzinduko rwa Perezida Museveni muri iki gihugu ndetse benshi bandikaga ku mbuga zabo bamuhikaze muri Uganda bavuga ko babona umubano w'ibihugu byombi ugiye gusubira mu buryo cyane cyane ko igihugu cya Uganda gifite abavandimwe abanyarwanda benshi bafite abavandimwe mu Rwanda n'abanyarwanda bityo bakaba bafite abavandimwe muri Uganda ariko kandi nanone ntibibagiye kuvuga ku kimenyetso cy'uyu muhango cyo mu Perezida Kagame yitabyeho bavuga ku ruhande rwa politiki ko nubwo byari nko kwizihiza amavuko isabukuru y'amavuko ya General Muhoozi ngo byasaga nk'aho se Yoweri Museveni yashakaga kumugaragaza kumwerekana ko ari we ushobora kuzamusimbura mu bihe biri imbere iyo niyo mvugo iriho ubu ngubu mu gihugu cyose ku mbuga nkoranyambaga mu nyamakuru ku maradiyo no ku mateleviziyo n'ahandi abenshi babibonamo ko hari babona ko hari ikindi cyari kibyihishe inyuma uretse kwizihiza isabukuru y'amavuko ya General Muhoozi
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika I Kampala ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
murakoze cyane umunsi mwiza namwe bwana Venuste